Play music.
Aho iyo unenze nurengera cyangwa se iyo ushimye nushimagiza aho ntujubona ishitamba mazuka jugunya nurwo ari wambaye Chiro kandi kukagarura rigurizo Komboni isi tutapuna bubisi Wewe iyo ubibonye ukora iki Aho nuzikuza turamu musozi Girira ubwo niwibwira ko ageze Mazuki genura kuba wasizeyo Kandukirwa na kugeza utakiriho Ubigenze ute Mbwira Ubigenze ute Mbwira Ubigenze ute Kubambisada kurura Kandi kwicho wabibjari chusarura Aonu ryogerwa nibisharira Bicho kubaho bika kurambira Esu techereza nyuma yo kufuka Changwa subuga nyuma yo gutechereza Zibusese uja wisonga rurema Wakwijishe ibjiri Kuzatura mumusozi Gira ubwo niwibwira ko agezeyo Mazuki genura kubo wasizeyo Kandukirwa na kugeza utakiriho
Kuzatura mumusozi
Gira
Ngo niwe ibira ko wagezeyo Mazuki genura kubo wasizeyo Kandukirwa na kugeza utakiriho Ubigenze ute